senzela izingane zethu. Bengithi ngizokubekezelela, kepha ngiyahluleka yilezi zenzo zakho. Ngisize Nkosi yami, sekwanele. Bengithi ngenzela izingane zethu, bengithi ngizokubekezelela, kepha ngiyahluleka yilezi zenzo zakho. Ngisize Nkosi yami, sekwanele.
Yeah.